go on the dance.
Agiza pombe wasijali mama, kunywa paka woge ikibidi umwage. Agiza kreti zima, tambe nyama choma, wasijali ukizima chumba nimebuki mama. Ondoa pressure,
pressure, pressure, pressure, pressure.
Baby ondoa pressure,
pressure, pressure, pressure, pressure.
Mabisho wamekuja na madem zao, wakilemba sana watapigwa bao. Nimekuja mimi na tagi we achana nao. Akizigua boya atapigwa mbao. Nasema hey pampala, watu wanatanga kuna kulala. Nasema hey pampala, watu wanatanga kuna kulala.
Toka tizi tukampala.
Leta, furu kufulika kumundani wanapeta. Kama tia kini sende win, umu ni vaibu hizo tunapin. Hakuna kulala,
mama lake, mama lake, mama lake, mama, mama lake.
Hakuna kulala,
mama lake, mama lake.
Hey pampala, watu wanatanga kuna kulala. Nasema hey pampala, watu wanatanga kuna kulala.
Toka tizi tukampala.
Later.